Ashes also. Chukwu, ntamu sumanye. Ọ dị bụ na Chukwu, ntamu sumanye.